Ngifuna ukukhuluma ngalokho namhlanje ngikhulume ngokuthi abantu besifazane uNkulunkulu babizele ekutheni bashere kwimishini yamandla. Imishini le uNkulunkulu asinikeze yona ubabizele abantu besifazane yona. Ababizelwanga nje izinto ezincane abantu besifazane. Bakhona abantu abaye bacabange kanjalo bathi oh akufanele thina sishumayele kushuthi sifunakala makuzophekwa noma kuzojahwa ingane kuphela. Akusile iqiniso lelo ngiyafuna ukuveza ezwini likaNkulunkulu. Uyayenza ke futhi uSathane leyo nto leyo. Strategy sakhe sidala sokuthi make kwazwakala kungathi kunento irestrictive ayi exaggerate ayenze ibe ihaba njengoba mayifika kuEva uthi Eva kuthiwe ningadle insimini wayazi kahle ukuthi akushiwo ukuthi bangadle insimini kuthiwa bangadli nje sihlahleni esisodwa vo however kuthiwe ningadli hey kusho ukuthi nakuEva izwakala lento uthi man yini sinqatshela ukuthi sidli kanti kwakushiwo isihlahle esisodwa ziningi ihlahla insimi yase Edeni yayingafani namasimu abantu manje yayitshalwe uNkulunkulu singakabi khona isono kwakhiqizeka yonke inhlobo yeyithelo iqhamukela nje ingatshalwanga kwakukuningi ukudle iDeni kwakungashodi nevariety yayingashodi ayina nokuthi lesi sithelo isona sasimnandi kunezinye kwakune variety eningi kodwa uSathane uyashala leso strategy leso sokuthi afocus amehlo omuntu kulokhu okuthiwe angakwenzi bese kuba sengathi uyacindezelwa uyencishwa ngoba kuthiwa ungakwenzi lokhu akwenza mehla focus ekukhona ngempela khona ezovusa irebellion enhlizweni yomuntu usabalinga kabantu besifazane nakanjalo namanje ngiyafuna ukulekelela ukunikhombisa the rest of insimi ukuze amehla suke kulesi sihlahla nje sodwa okuthiwe singadli kuso kodwa siyibone nensimi yonke. Ngifuna nje for namhlanje ukukhuluma ngendaba yemission yebandla ne-role ofayidlala abantu besifazane kuyona. Ngesonto elizayo ngizolista inqwaba yezinye iyiphiwo namanye ama-functions uNkulunkulu afuna abantu besifazane baparticipate kuwona. Then ke ngaleliya sonto ngizoba nentshumayelo yokuvala. Amen. Ngicela sivule kwekaJuda. Kuchapter 1, yine chapter yodwa kuvele incwadi kaJuda. Ngale ngasekugcineni, before ufike encwadini yesambulo. Sijwayele i-mission statement. I-mission statement ichaza into esonga okuyikhona okumele ngabe sibheke kukho, okuyikhona ngabe sifokase khona njengebandla. Ningivele izinto ongayibala, kodwa kuyasiza ukuba nento esongayo khona sizokwazi ukuthi masenza noma yini sikwazi ukuchecka kalula ukuthi sisahambisana nakho yini lokhu okuwumgomo uNkulunkulu asinikeze wona. Sijwayele ukukhuluma kuMatthew 28 ngizowukhotha nawo manje kodwa ngifuna uyibone futhi la encwadini kaJuda kuverse 20 kuya ku-23. Kepha nina bathandekayo zakheni nigqile ekukholweni kwenu okungcwele kakhulu. Nikhuleke ngomoya, moyo ongcwele. Nigcine othandweni likaNkulunkulu. Nilindele umusa wenkosi yethu uJesu Kristu oholela ekuphileni okuphakade. Nibahawukele abanye abangabazayo. Nibasindise abanye ngokubahlwitha emlilweni. Nibahawukele abanye kodwa nibe nokwesaba. Nenyanya ngisho nesambatho esingcoliswe inyama yabo. Kunezinto ezimbili la uJuda ayibalayo. Ufike athi wena njengomzalwane okokuqala umele ukuyinakekela wena. Nina bathandekayo zakheni. Zakheni nina. Ibana abantu abakhulayo enkosini abamaziyo uNkulunkulu abalifunda izwi lakhe abalwa nezono zabo abamlingisayo uJesu. Abaqikelelayo ukuthi bona basindisiwe ngempela bagcilile ekholweni zinakekele nina zakheni gcilane ekholweni ekholweni kwenu okungcwele kakhulu nikhuleke ngomoya moyo ongcwele niyigcine othandweni likaNkulunkulu yabona uverse 21 inhlale nilindele umusa wenkosi yethu Jesu Kristu oholele kuphile nokuphakade yenza nisho ukuthi nina nisekuphile nokuphakade zibhekeni nina into yokuqala leyo kwimission yebandla okwesibili nakabanye nibahawukela abanye abangabazayo emnyenze ukukhuluma ngabasebandleni la nakana abanye abazalwane abasebelingeka befikele ukungabaza sebecabanga ukujoyina izwe bahawukeleni balekeleleni nakabanye ukuthi bafunde bakhule nabo baqine njengoba nawe usuqinile enkosini kade uyinakile bese verse 23 nibasindise abanye ngokubahlwitha emlilweni abangakholwa labo noma umuntu okade sebandleni usewile ngokuphelele uhleze ezonweni zakhe ulengele emlilweni bahlwitheni basindisene abantu i-evangelism le bahawukeleni ngokubahlwitha bahawukeleni nokwesaba nenyanye ngisho nesambatho esingcoliswe inyama nigade ukuthi nani ningangcoliswa izono zabo neyinkanuko zabo ukhulume ngathi iyingubo zabo yingcolile ngenxa yendlela abaphila ngayo manisondela kubona nigade ninganindeki kodwa khona basindisene abantu balekeleleni abantu bakhule after seninakekele okwenu ukukholwa uma ukusummarize ngenye indlela uNkulunkulu ufuna thina sibe abafundi mese senza abanye abafundi ngokuvangela abantu sibahlwitha emlilweni sibahawukele sibalekelele mabengabaza sibasize bakhule ileyi mission yebandla leyo nto sonke esibizelwe kuyona njengebandla selokhu ibandla laqala uma uJesu ekhuphukele ezulwini ufuna sibe busy ngaleyo nto mayenza isifaniso somnini indlu owahamba wayendaweni kude washiya izisebenzi zakhe wayishiya nemali ukuthi ayisebenze while engekho yena azabuye lokho kusebenza uma ukusummarize ilento le asisebenze impilo zethu siqiniseke ukuthi sina sabafundi bangempela bese sibabhizi ngokwakha abanye abafundi abantu sibavangele sibahlwithe emlilweni bese siyabafundisa ukugcina konke siyale ngakho sibahawukele abangabazayo uMatthew indlela ibeya ngayo niyamazi uMatthew 28 noma ungavulanga uthi ngakho ke hambani nenze izizwe zonke abafundi iassumption ukuthi nina seniyabafundi vele ukukhuluma nabafundi bakhe sekwenzeke lokhu uJuda kushoyo ukuthi zakheni nina kuqala hambani ke nenze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise lendodana nelikaMoya oNgcwele basindisene abantu bahlwithene abantu emlilweni nibabhabhadise nenze basindiswe mese besindisiwe nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho nakho kwesibili sebesindisiwe balekeleleni ukuthi bafunde ukuba obedient bafunde ukulwa nezono bafunde ukuphila ngobungcwele bafunde ukugcina konke inkosi esiyale ngakho iyona mission yethu leya sithembisa ukuthi niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe amadoda nabesifazane ba included kule mission le uma uNkulunkulu esiyala ngalento njengebandla akakhulumi namadoda wodwa abantu besifazane babizelwe ekutheni bona bazakhe babe abafundi bakaJesu babizelwe ekutheni bavangele bahlwitha abanye emlilweni babizelwe ekutheni balekelele labasebekhona ukuthi baqine mabengabaza bafunde ukugcina konke inkosi esiyale ngakho nabo babizelwe kuleyo nkonzo leyo amen Nayindlela ke eyunique abantu besifazane abanamathuba okuyenza ngazo lento le sometimes amadoda anginawo ngiyafuna ukuba ukuthi ubone ukuthi khona ke amavesi angekho generic akhuluma nawo wonke amagender besilisana besifazane kodwa khona aqonde ngqo kubantu besifazane ayala lezinto ekade ngikhuluma ngazo ukuzakha nina ukusindisa abanye ukulekelela abanye bakhule enkosini umsebenzi yokumele ngabe yonke imbokodo i-involved kuwona imbokodo ayipheki nje amabhodo kuphela ebandleni imbokodo ayijahi nje ingane ithulisa ingane ezikhala yokuphela kodwa ibizelwe ekutheni bona basindiswe basindisa abanye balekelela abantu ukuthi bakhule enkosini lo msebenzi oyimishini yebandla Abefundisi ababheke kuwona, amadikoni abheke kuwona, amadoda abheke kuwona, nabantu besifazane babizelwe kuwona owethu sonke. Abanayo irole inferior ebandleni kodwa okuyiyona mission yebandla no mama no sisi babizelwe ukuthini bayifeze. Cela ke uvule u 2 Timothy chapter 3. Into oqale ngifuna ukuyibala mangikhuluma ke ngeindlela ezispecific kuthiwa abantu besifazane abafeza ngayo le mission yokuzakha bona nokusindisa abanye nokubasiza abakhulu enkosini. Abantu besifazane banethuba eliunique amadoda isikhathini ngangenalo lokuvangela iingane nokusiza iingane zikhule enkosini. Abantu besifazane babizelwe kwi-mission wonke umuntu abizelwe kuyona kodwa futhi banethuba elispecific bona abantu besilisa abangenalo lokusiza iingane isindiswe zikhule ekugcineni konke inkosi esiyale ngakho. Njengogogo kaTimothy nomama kaTimothy, ngifuna ukunikhombisa isibonelo sabo ukugcizelela lento yokuthi ninethuba nina abantu besifazane lokuletha isizukulwane esilandelayo kuNkulunkulu. La ku 2 Timothy chapter 3 uverse 14 uPaul emayikhuluma noTimothy uthi kodwa wena bambelela kulokho okufundile nowakholwa wazi ukuthi ukufunde kobani. Kunezinto oyifundile wayikholwa Timothy, khona abantu owayifunda kubona bakhumbule labo bantu and lokhu ukuthi bakufundisa kukwenze ugqugquzeleke ekuyibambeni lezo zinto. Nokuthi kwasebuntwaneni verse 15 wayazi imbhalo engcwele enamandla okukuhlakanipha kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Wena Timothy lembhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa umuntu alibona iqinisa wabona amanga ayibona indlela okufanele ahambe ngayo ayibona indlela okufanele ayigweme ahlakaniphe ukuhlakanipha okuholela ensindisweni ngokukholwa uJesu. Leyo mbhalo eyenza umuntu abe nokuhlakanipha okunjalo agcine esindisiwe. Wena Timothy wayazi kwasebuntwaneni, akuyona into oyithole sewuyindoda sewukhulile, usewumntwana wakhuliswa ngayo wasindiswa wena usewumntwana wafundiswa ukuhlakanipha ngezwi likaNkulunkulu usewumntwana wena Timothy. Ngakho khumbula lokho, khumbula ukuthi obani abakufundisa bese uyaqina ndoda ungantengezeli ubambelele kule zinto oyifundile. Kusho njalo uthi uPaul kuTimothy. Notisa ukuthi uTimothy usindiswe ebuntwaneni bakhe. Umbuzo ke siwuphendulayo ukuthi obani labakhuluma ngabo. Athi khumbula wazi ukuthi ufunde kobani. Obani laba bamfundisa esewumntwana uTimothy. Njengoba nje seyindoda manje uPaul emkhumbuza ngeyimfundiso zakhe zobuntwana athi akayibambi. Umuphenya ke uya ku chapter 1 khona la ku 2 Timothy uyayithola iclue yokuqala ukuthi uPaul ukhuluma ngobani. Ku verse 5 uthi lokho ngikukhumbuza lokho kungikhumbuza ukukholwa kwakho okungenakho ukuzenzisa okwaqala kugogo wakho uLouis nakunyoko uEunice futhi nginesiqiniseko sokuthi kukhona nakuwe. Paul ubuka uTimothy ubona indoda enokukholwa okungenakho ukuzenzisa. Usiyasitshela ukuthi lokho kukholwa kwaqala kukhona kugogo kaTimothy uLouis nakuma kaTimothy uEunice kwakukhona lokho kukholwa futhi kukhona nakuyena manje. Mawuhlanganisa nalanto besibona kuchapter 3 ukuthi esewumntwana uTimothy wafunda izwi likaNkulunkulu wasindiswa wafunda ukuphila ngobungcwele esewumntwana. Uyabona ukuthi umqondisi uthola ukuthi wafundiswa ugogo nomama uTimothy. Yibona abamvangela bamholela enkosini. Yibona abamfundisa ukugcina konke inkosi esiyale ngakho uTimothy. Walibamba ivangeli kugogo wakhe umuntu wesifazane, walithola ivangeli kuma wakhe umuntu wesifazane. Abantu besifazane babizelwe ekuvangeleni, especially banethuba lokuvangela iingane ngoba baspend esiningi isikhathi neingane ukwedlula obaba beingane kaningi. Banethuba lokuholela iingane zabo nezabanye iingane abasuke besebenzisana nazo enkosini. Ngicela ke ubuke izenzo chapter 16. Wayekuphi ubaba? Yesu gogo wayesindisiwe, umama wayesindisiwe, kodwa kungeke kwenzeke ukuthi mhlawumbe uTimothy wayelifunde kubaba ivangeli na yugogo no mama besindisiwe. Kwizenzo 16 sithola umqondo ukuthi engathi ubaba wayengasindiswanga futhi kungenzeka ukuthi uhamba washona endleleni uTimothy engakakhuli. Verse 1 izenzo 16 uPaule wahamba waze wafika eDebe naseLystra. Lapho kwakukhona umfundo othile igama lakhe nguTimothy. Indodana yowesifazane okholwayo wakwaJuda kodwa uyise wayengumGreki owayenconywa ngabazalwane baseLystra nabaseIconium. Uma kuchaza uma wakhe kuthiwa waye umama okholwayo wakwaJuda, ubaba asizwa lutho ngokukholwa, sizwa nje ukuthi wayemGreki. And isikhathini uma kuthiwa umuntu wayemGreki nje kwakukhulunywa ngeGentile, umuntu wayengamazi uNkulunkulu. And lo mqondo esibonayo noPaule ngale mayikhuluma ngabantu uTimothy abamlekelela ugogo nomama, ubaba nje waye umGreki. Umqondo esithola ukuthi indoda yayingakholwa ubaba kaTimothy. Kodwa walithola ivangeli kugogo nakuma wakhe uTimothy. Mubuku verse 2 abagcinanga nje ngokuthi bamvangela sindiswe, kodwa bambeka esimeni lakhona enconywa abazalwane baseLystra naseIconium. Wakhula uTimothy ngesandla sikagogo nesikamama, wayindoda eqotho, wayindoda ehamba noNkulunkulu, waba indoda egcina konke inkosi esiyale ngakho. Bamhlwitha emlilweni, bamsize ngabazeni kwakhe, bamfundisa ukugcina izwi likaNkulunkulu ugogo nomama. Baproducer le ndoda eyaba usizo kuPaule. uPaule mayesefa washiya amabandla kuyona, yaphuma esandleni sikagogo nesandleni sikama wakhe le ndoda uTimothy. Abantu besifazane banomsebenzi omkhulu uNkulunkulu ababizele kuwona wokuvangela nokukhulisa abantu enkosini. Amen. Okwesibili, abantu besifazane banethuba eliunique lokuvangela abayeni babo. And singabala kanye nabanye abantu besilisa abaseduze nabo. Ngicela siye ku 1 Peter chapter 3 ukubona le. 1 Peter chapter 3 masifunda nje uverse 1 kuya ku 6 bese siyawuchaza. Ubone again lento yokuthi imission yebandla okuwukuthi wena ube umuntu osindisiwe bese usindisa abanye ngokubanikeza ivangeli bese besindisiwe ubalekelela ukuthi bakhule enkosini. Leyo nto yinto abantu besifazane ababizelwe kuyona, futhi uNkulunkulu abanikeza amathuba aqondene nabo ngqo ukuthi bakwazi ukuyenza. Verse 1, kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalaleli izwi azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi, kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa esekwesabeni. Ukuhloba kwenu makungabo kwangaphandle okokuluka inwele nokufaka igolide noma ugqoka ingubo eyikhangayo, kepha makube umuntu osekusithekene enhlizweni ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo abesifazane abakholwayo labo abethemba uNkulunkulu futhi bewathobela amadoda abo, njengoSara owamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi. Nina ke ningabantwana bakhe uma nje nenza okuhle ningesabi lutho okwesabisayo. Abantu besifazane abashadile bengakakholwa namadoda angakholwa base beyasindiswa, uNkulunkulu babizela kwimission yokuzama ukuvangela lamadoda abashade nawo aze asindiswe. Usho lokho kuverse 1 mayithi bafazi thobelana amadoda enu ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalaleli izwi azuzeke. Awalaleli izwi ayamgolozela uNkulunkulu kodwa angazuzeka, angawineka, okuchaza ukusindiswa ewinwa uNkulunkulu esebenzisa amakhosikazi awo. La futhi ungafaka namadoda asindisiwe kodwa asihlaglishayo nensindiso yawo. Yebo usindisiwe ubaba noma uthi usindisiwe kodwa uyantengezela kahambi ngalendlela uNkulunkulu afuna ahambe ngayo. Kuningi okuphambene la impilweni yakhe. Unjengomzalwane owumntwana enkosini uyasihlaglisha ngezono neyinkanuko zakhe, usaxakekile udinga ukukhula. Nina abafazi bazuzeni nalabo. Wonke amadoda angalilaleli izwi, whether awalilaleli ngoba wasindiswa nganhlobo noma awalilaleli ngoba yaligolozela ngenxa yokuba abantwana enkosini, abantu besifazane abasondelene nawo ekakhulukazi abashade nabo anemishini nomthwalo okubalekelela ukuthi basindiswe uma bengasindiswanga, bakhule enkosini uma bengakhulile. Futhi ithuba lelo okulo umuntu wesifazane kuphela onalo, akekho omunye onalo lelo ithuba elinjalo lokusindisa indoda njengonkosikazi wendoda osuke ehleli nayo. Uyabala ezinye zeindlela abantu besifazane abamele ukuyisebenzisa ukuzama ukuzuza abantu besilisa abayeni babo, noma ke I think la ngijustified mangi-eda nabanye abantu besilisa abaseduze, ubaba, umfuweni, ubhosi wakho noma umuntu emenisebenza naye emsebenzini, abantu besilisa abaseduze nawe, impilo nje ephoqa ukuthi vele niphile nabo. Unethuba elihle wena muntu wesifazane lokubasindisa noma ukubalekelela abafunde ukulalela izwi likaNkulunkulu ma beligolozela bengalilaleli izwi. Indlela ayibalayo ubala ukuthoba okokuqala. Kanjalo bafazi, thobelani amadodeni. Le nto yokuthoba, indoda iyazi ukuthi uNkulunkulu uyalile ma ibona umuntu wesifazane eyenza noma yona ingalilaleli izwi. Umoya ongcwele uyakwazi ukuyisebenzisa leyo nto ukusola unembeza wale ndoda. Buka lo mama uthoba kanjani, noma wena uyidlwangudlwangu nje umgolozela uNkulunkulu. Kodwa wena uyibambile iroli yakho, ukubona umuntu enza kahle ebambe iroli yakhe noma wena ungayenze yakho, kuyakusola enhliziyweni yakho. Umoya ongcwele uyayisebenzisa leyo nto ukukudonsa nawe ukuthi nawe bambe yakho iroli. Ngakho abantu besifazane banayo lo thuba, ongekho omunye umuntu onethuba lalo lokuthi asize umyeni wakhe ahambe entandweni kaNkulunkulu noma asindiswe uma ingasindiswanga, ngokumthobela, ngokubamba irole yakhe uNkulunkulu amnikeze yona. Uphinde abale athi amadoda azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi. Noma ungaphiwanga ekushumayeni ivangeli, ungezi umvangeli, ungazi ukukhuluma into eningi, ungazi ukuchaza, ungazi ukuyifundekela indoda ngoba ibuyingakufuni lokho. Kodwa ngokuyiphatha kahle kwakho, ngokokuphilela uNkulunkulu kwakho, wena wenza njengalokho uNkulunkulu ekuyelele wena njengomuntu wesifazane, leyo nto uthi uNkulunkulu uyayisebenzisa ukuwawina amadoda. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthinta inhliziyo yendoda ngokwenza kahle kwakho wena umuntu wesifazane, ubheke nje eziqondene nawe. Umthanda, umhlonipha, uthanda abantu wari, unayekela ikhaya, uyithoba, uzehlisa, uveza inkambenhle engenakusoleka, bese uNkulunkulu eyayisebenzisa leyo nto ukumwina umuntu wesilisa. Okwesithathu ubala inhlonipho nokuyiphatha ngendlela epiyo. Uthi kuverse 2, kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa. Ukuba msulwa, ukuba pure, mucabanga ubisi lumhlophe lingaxutshwe nalutho, alifakwe nesquik, alifakwe ikofi, luwubisi nje lumhlophe. Inkambo yenu epure means inkambo yenu elandela uNkulunkulu, engaxutshiwe nezinye izinto. Ayixutshiwe neyinkanuko zabantu besifazane, ayixutshiwe neyinto zasezweni, ayixutshiwe namadlozi, ayixutshiwe nolaka nokuhleba nanani, uyakubala okunye kwakho. Inkambo yenu emsulwa inamandla okuzuza abanye abantu. uNkulunkulu babizela abantu besifazane ukuthi babe ama-evangelist ngendlela nje niyiphatha ngayo, ngoba umsulwa nje benkambo yenu. uNkulunkulu uyakwazi ukusindisa abayeni benu, uyakwazi ukusindisa abantu besilisa aba around nina. Nibizelwe kuleyo nto. Umsebenzi omkhulu obalulekile onemphumela engunaphakade imbokodo ebizwele kuwona. Uthi inkambo yena emsulwa esekwesabeni, lela gama lithi kwesabeni lichaza indlela e-respectful enokuhlonipha kube ngathi uyasaba. Umuntu wesifazane eyiphatha kanjalo ngenhlonipho, ethobela i-authority ebekwe phezu kwakhe, emsulwe kwiphatheni kwakhe, uNkulunkulu uyayisebenzisa leyo nto ukuthi asole indoda engenzi kahle, noma ingabe isindiswe noma ingabe ayisindiswanga, gcine isindisi liyazuzeka ngenkambo kankosikazi. Ithuba eninalo lelo bantu besifazane. Verse 3 uthi ukuhloba kwenu makungabi ngokwangaphandle, okokwaluka iy'nwele, okokufaka igolide noma ukugqoka iy'ngubo ey'khangayo, kepha makube umuntu osithekele wenhliziyo ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Nansi enye into, ngicathi usabala izinto ezenza uNkulunkulu akwazi ukuzuza abantu empilweni yakhe, akwazi ukuzuza even amadoda empilweni yakho, awasindise ngendlela wena oyiphatha ngayo, nangale nto yokukhombisa ukuthi kuwena into ebalulekile akusikhona nje ukubuya kahle ngaphandle njengabo bonke abantu besifazane basezweni, kodwa wena kubalulekile ukubuya kahle ngaphakathi. Uyawunakekela umoya, ufuna, uyakuthanda ukuba muhle njengawo wonke umuntu wesifazane, kodwa awunakile kakhulu ukuba muhle njengaphandle, unake ukuba muhle ngaphakathi, ufuna ukuyihlobisa ngamacici okomoya, ngobukhazikhazi bokomoya, i-makeup yokomoya ewumoya omnene onokuthula okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Umuntu wesifazane onjalo ohlukile kubantu besifazane basezweni, uNkulunkulu uyakwazi ukumsebenzisa ukuwina ngisho amadoda empilweni yakhe. Kusindiswa umyeni, kusindiswa ubaba, kusindiswa abantwana besilisa, kusindiswa abafowenu ngenkambo yakho nje, indlela wena oyiphatha ngayo. Ubalile izinto eziyizenzo, ubala manje nale ndaba yobuhle. Bayakwazi ukubona abantu umuntu wesifazane o-preoccupied ngokweqile ngengaphandle. Muhle ngaphandle. Eyi, kodwa umeke wakhuluma. Eyi ngeke. Leyo nto iyabaqhelisa abantu enkosini. Iyabaxosha abantu enkosini. UNkulunkulu ufuna abantu besifazane embusweni wakhe abama evangelist ngezenzo zabo. Bonke abantu babone umuntu wesifazane owazi amagugu angempela okuyizinto zangaphakathi. Akakhathazeki noma kuvele iy'nwele ezimhlophe, ngoba kusiwa amagugu akhe lo, ma kuvele ama-wrinkles nani. Ngaphakathi uya ngokuye bamuhle, umoya wakhe umnene, ugcwele ukuthula kukaNkulunkulu, and uNkulunkulu uyabukeza ukuthi kuyigugu okunjalo. Ilokho kumchazayo uNkulunkulu, ongabuki ngaphandle kodwa obuki ngaphakathi. uNkulunkulu ufisa abantu besifazane abanje, banamandla abantu besifazane abanje embusweni kaNkulunkulu. Bayayifeza imission yokuzuza even amadoda ngezenzo zabo. Uthi verse 5, ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo abesifazane abakholwayo, labo abethemba uNkulunkulu futhi bewathobela amadoda abo. Ubalake manje ukwethemba uNkulunkulu. Babenze njalo abesifazane, babe abantu abanganaki nje ingaphandle imswenko neyinwele nani, kodwa babe abantu abanaki ingaphakathi futhi bemethemba uNkulunkulu. Bethemba uNkulunkulu, ingakho bekwazi ukunaka ingaphakathi, sometimes belishaya indivili ingaphandle, ngoba besaba ukuthi ma mina ngingayinaki ngaphandle njengawo wonke umuntu wesifazane wasezweni, bazongibona nabadinga ukungibona. Bathemba uNkulunkulu, banakekela ingaphakathi ukwedlula ingaphandle. Ma ngihlonipha le ndoda njengoba ingalilaleli izwi likaNkulunkulu, ayizukungigibela ekhanda even more, ayizukungicindezela even more. Noma besabi, bayabathobela abayeni babo ngoba bathemba uNkulunkulu. Niyayizwa bathandekayo? Banjalo abesifazane bombuso bayigayigayi ezethemba uNkulunkulu. Azethemba amadoda, azethemba ubuhle babo ngaphandle. Bathemba uNkulunkulu bese beba nesibindi sokumthobela, benza intando yakhe emshadweni yabo, emndenini yabo, kubantu abasebenza nabo, ebantwaneni babo, eyimpilweni zabo. abantu abathemba uNkulunkulu bese ziyavela izenzo zabo ukuthi babe sifazane abangathembile into zasemhlabeni. Verse 6, njengoSara owamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi, thobela umyeni wakhe embiza ngokuthi inkosi noma wayebuye ahlukulundele lo myeni lo. USara wayethemba uNkulunkulu ukuthi uzoyiqondisa le ndoda, ngakho yena ethobile enza intando kaNkulunkulu. Uthi nina ke ningabantwana bakhe uma nje nenza okuhle ningisabi lutho lwesabisayo. Ubala manje ukwenza okuhle, abantu besifazane abazoba abavangeli, abahlwitha abantu emlilweni, abasiza abantu bakhulu enkosini, ba abantu abayinikele ekwenzeni okuhle. Bafuna amathuba okwenza izinto ezinhle kwabanye abantu, bafuna amathuba okwenza izinto ezinhle embusweni kaNkulunkulu, abasiba abantu abapreoccupied ngabo. Akusive kuyona yonke into engabo, ba abantu abaphilela abanye, ba kind, bayinikela ekwenzeni okuhle kwabanye abantu ebandleni likaNkulunkulu. Akasiye umuntu wesibuko nje kuphela. Amen. Umuntu odlula esibukweni abuke nabanye abantu nezidingo zabo alekelele. Ningabantwana bakaSara nina, nabanye besifazane abakholwayo ababethemba uNkulunkulu uma nje nenza kahle. Khulu umsebenzi uNkulunkulu awubizele abantu besifazane ebandleni lakhe. Nakho kokugcina la mse siya kula mavesi okugcina emfundo kwafunda. Uthi ningesabulutho kwesabusayo. Uyayibona leyo ndawana, khuluma ngani lapha? NjengoSara womlalo uAbraham embiza ngokuthi inkosi, nina ke ningabantwana bakhe uma nje nenza okuhle ningesabulutho okwesabusayo. What is he talking about ke manje lapha? Enye into eyenza abantu besifazane bangayenzi intando kaNkulunkulu emshadweni nje lo mama akhuluma ngaye la, onendoda engalalelizwe mhlawumbe ayisindisiwe noma isindisiwe kodwa ayiphili ngobungcwele, into eyenza umama angathubi ukwesaba. Saba ukuthi kuzokwenzekani mangase ngimthobele nje. Into eyenza umuntu wesifazane angawenzi uverse 3 wokunaka ingaphakathi kodwa likhohlwe ingaphakathi abe preoccupied ngengaphandle ukwesaba. Kuzokwenzekani mina mangingekho muhle njengawo wonke omunye umuntu wesifazane, njoba benjena nje ku TV. Mina mangisale emuva kuzokwenzekani uyesaba. Akafuni ukuba kind kakhulu. Ngoba uyabazi labantu besifazane basezweni banjani, bajwayelana kabi sometimes. Bathatha i-advantage. Uma ubadedela kakhulu, uyesaba. Ukwesaba isilingo esikhona enhlizweni yomuntu wesifazane. Sikhona nakumadoda. Kodwa i-temptation enkulu indaba yokwesaba kumuntu wesifazane iyamnqanda. Noma umoya ongcwele semqhubu ukuthi enze kahle, uyesaba into eziningi ezingase ihambe wrong mangase ngempela ngibe nomoya omnene othobekile oyigugu kuNkulunkulu. Hey, bazodlala ngami phela, bazongenza umata. Kodwa abakholwayo abethemba uNkulunkulu abesabulutho kwesabisayo, bayikhondla-khondla ikamoya, bayayithanqaza ezintweni zikaNkulunkulu ngoba bayamethemba uNkulunkulu ukuthi uyakwazi ukubavikela, uyakwazi ukwenza zonke izinto zisebenzele okuhle ezimpilweni zabo, futhi uzobanikeza umvuzo omuhle ngokwenza kwabo. Ngakho abavinjwa uvalo, bayayenza intando kaNkulunkulu, bashiyele konke okunye uNkulunkulu, ngoba lo uNkulunkulu othethobeka wena ngeke akuyekelele uma usuthobekile. Akusikho ukungahlakaniphi ukuthoba uzehlise. Umuntu wasezweni uzobona sengathi uya uzenza ube vulnerable ke manje, bazodlala ngawe ngoba wena phela into ebheke phansi. Amantombazana akholwayo kudlalwa ngawe ngoba athobekile iduphunga. Akusile iqiniso. Abahlakaniphile benza intando kaNkulunkulu, bashiyele ezinye izinto kuNkulunkulu bese uNkulunkulu eyayiveza. Ngoba uyabathanda bamthemba, uyabathanda babheja ngaye. Bagxume ngoba inkosi ithe gquma. Uyokunqaka yena uNkulunkulu, uyiphonse entweni. Abantu abayibona ngathi ayihlakaniphile ngoba wena wethemba uNkulunkulu. Banjalo abantu besifazane abakholwayo, babenjalo uSara. nembokodo ibizela ukuba njalo abantu besifazana abanesibindi sokwenza intando kaNkulunkulu emndenini yabo laba sebenza khona ebandleni emphakathini babantu abangesabi okwesabisayo. Amen. Cela ukuvala ngoThithu chapter 2. Abantu besifazane banethuba futhi elihle lokufeza imission yebandla kwabanye abantu besifazane. Uma kuthi uyangilandela uzozi outline yami ukuthi sengibale ngifike ngathi sonke sibizelwe kwimission yebandla okuwukuthi thina sibe abantu abasindisiwe bese sihlwitha abanye sibasindise ngokuvangela sibasize ukukhula enkosini. Ngase ngabala indawo ezispecific labantu besifazane benethuba lokwenza njalo khona. Okokuqala ebantwaneni bakho njengo Louis no Eunice ugogo nomama ka Timothy, okwesibili kumiyeni wakho nakwabanye abantu besilisa baseduze nawe empilweni yakho uNkulunkulu kunike ithuba eli unique njengomuntu wesifazane ukubahlwitha emlilweni nokubasiza bakhule enkosini. Then okwesithathu ngifuna ukugcina ngakho uNkulunkulu kunikeza ithuba kwabanye abantu besifazane ukuthi ukwazi ukwenza njalo. Verse 3 kuThithu chapter 2. Kanjalo nabesifazane abadala mabayiphathe ngokufanele ubungcwele. Bangabi yinhlebi neziqila zewayini kodwa babe ngabafundisi bokuhle ukuze baqhuquzele abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo nabantwana babo babe ngaba nengqondo abamsulwa abaphatha kahle amakhaya abo abalungile abathobela abayeni babo ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Nina besifazana abakhulile zinakeni nini okokuqala, yabona lento kaJuda imishini besikhuluma ngayo. Kanjalo besifazana abadala abayiphathe ngokufanele bona nje abaphathe ngokufanele ubungcwele, kanti ubungcwele kweyakho impilo, kanti imicabango yakho, kanti inhliziyo yakho, kanti izenzo zakho, kanti ulimi lwakho iba ngcwele wena zi-aligne noNkulunkulu wena kweyakho impilo. Ungabe umuntu ohlebayo, ubukhona bakho abungadali ingxabano ngoba uthatha indaba ngapha uyise ngapha, uthanda ukukhuluma kabi ngabanye abantu namagama abantu. Ungabe umuntu owenze njalo, futhi ungabe umuntu oyisigqila sewayini. Kuverse 3 ubala iyilingo ejwayele ukuqondana nabantu besifazane kakhulukazi ebudaleni babo. Abaningi abasekho busy ngabantwana, abantwana abakhulile banesikhathi esiningi bese uSathane yabalinga ukusebenzisa leso sikhathi ukukhuluma izinto ezingafanele ukukhulunywa. Bahlebe abantu besifazane, ziyahleba izalukwazi. Angicwensi mangisho njalo, kusho izwi likaNkulunkulu. Isilingo esikhona kuzona lezi ezikholwayo kufanele zigade lokho, futhi ziyaba igqila zewayini. I'm sure kwa inotisa leyo nto leyo ukuthi noma abantu besifazane abancane bangangaphuza, uma ufike endaweni ethi especially endawo zasemakhaya kuphuza ogogo. Isikhathi esiningi ngenxa ukuthi iy'ngane ayisekho ekhaya, mhlawumbe nomyeni usewashona, umuntu wesifazane unesikhathi esiningi sometimes ulonely, bese ephendukela ebhodleleni agcine eyisigqila salo. Laba bakholwayo bayayinqanda, bayayicwecwa, bayiphatha ngendlela efanele ubungcwele, bayayigada impilo yabo. Ubungcwele abuzi automatic ngoba umuntu esenenwele ezimhlophe. Buyasetshenza ubungcwele, ubusebenza uze uyongena engcwabeni noma inkosi izisilande, awuthi ngoba usuguga bese uyacruiser kube automatic. Kodwa fanele uhlezi uyisebenza uyiqondanisa noNkulunkulu, ubheka iy'nkanuko ey'senhlizweni yakho ulwa nazo. Uyicwecwa wena, uqoqa izenzo zakho, ulwa neyilingo wena onazo. Kade yakho impilo uthi kodwa babe ngabafundisi bokuhle. Okokuqala nje ukukhuluma ngokufundisa okuhle by example. Ngoba kade bala ngithi impilo yabo, phila kahleke wena ube muhle kweyakho impilo, ube ngcwele, khona uzofundisa abanye okuhle nge-example yakho. Abantu besifazane abancane nabanye abantu besifazane babona impilo yakho, bafunde okuhle, basindiswe noma bakhule enkosini. Nawo lo msebenzi we-mission uNkulunkulu awubizela abantu besifazana nibizelanga into engathi ishu makuthiwa nikwazi ukuba befundisi noma amadikoni kuningi okunye nikwazi ukukwenza ninomsebenzi obalulekile woku-influensa abanye abantu besifazane ngensindiso nobungcwele la ebandleni abantu besifazane abenze kangcono ngenxa yesibonelo sakho wena muntu wesifazane ithuba lelo amadoda angenalo ngingashumayela la mina kodwa angikwazi ukubeka isibonelo sokuthi umuntu wesifazane akaphile kanjani abanye abantu besifazane badinga ukubona wena muntu wesifazane ukuthi le nto ebifundiswa iphilwa kanjani ukuze babe ngabafundisi bokuhle bese ethi ukuze bagqugquzele abesifazane abasebasha ukuba bathande abayeni babo nabantwana babo babe ngabanengqondo abamsulu abaphatha kahle amakhaya abo kushuthi lokhu kufundisa akukhona nje example kuphela kodwa futhi ukufundisa verbal abantu besifazane babizelwe ukuthi babe nendlela yokufundisana bebodwa hayi nje ngesibonelo kodwa ngokuchazelana izinto ngokuyalana ngokusolana ngokukhuzana ngokubonisana ngokugqugquzelana ukuze bonke bakwazi ukuphila kahle basindiswe futhi bakwazi ukukhula enkosini uNkulunkulu uyafuna nifundisane uyafuna le mission ifezeke kunina nonke kubantu besifazane izinto ayibalayo mayibala izinto zokuyifundisa ngoba izinto lezi ezibalekile kuNkulunkulu ngabantu besifazane ukhuluma ngomshado nama relationships nje bagqugquzele abesifazane abancane abasebasha ukuba bathande abayeni babo indaba zomshado zingafundiswa epulpiti kodwa idinga abantu besifazane balekelelane bona bebodwa ngazo ngawena ama role njengoba amadoda elekelelana nge role yendoda emshadweni nabesifazane bamela ukwazi ukulekelelana ngezibonelo zabo nangokufundisana kwabo bebodwa kodwa futhi la think ufaka nawo wonke amanye ama relationship indaba yokuya emshadweni indaba zo dating nokuthola umyeni nakho konke okunye emokhamusana nama relationships nje a romantic abantu besifazane kumele basizane ngalezo zinto lezo bafundisa abasebasha ukuthanda abayeni babo hayi ukuthanda wonke umuntu fanele kufundise abantu besifazane lokho nabantwana babo parenting yenye topic omama kufanele ngabe baye addressa badila nayo bebodwa babekelana izibonelo zokuthi abantwana bakhuliswa kanjani bayafundisana bayalulekana bayabonisana bayachushisana nangi na ingane ehlupha balulekane ngezwi likaNkuluNkulu abantu besifazane uNkuluNkulu banika ithuba elihle eliunique lokwazi ukusiza abanye abantu besifazane ngendaba yokukhuliswa kwezingane zabo indaba yeparenting Angive ngakwazi ukuyigeja lento yokuthi bafundisa abesifazana abasha ukuba bathande abantwana babo. Uyafundisa umuntu ukuthanda izingane zakhe. Ngoba ngokwendalo umuntu wesifazana akayithandi izingane zakhe. Uyithanda yena. Udinga ukufundiswa ngezwi likaNkuluNkulu ukuthi bathande abantwana bakho. Ungababoni njengesiphazamiso empilweni yakho. Banakekele bafundise izwi likaNkuluNkulu, bakhulise enkosini abantwana bakho, bathande. Sometimes you sacrifice wena ngenxa yabo abantwana bakho. uNkuluNkulu ufuna sifundisane lezo zinto. Babe ngaba nengqondo. Ukuba nengqondo kuchaza ukuba self-controlled. uNkuluNkulu ufuna abantu besifazane babe njalo abadala babeka isibonelo sokuba self-controlled bafundisa abancane futhi babakhuze babaluleke ukuba self-controlled ichaza awulawulwa imali awulawulwa i-preoccupation ngobuhle bangaphandle awulawulwa inkanuko zenhliziyo yakho njengomuntu wesifazane nanoma yini eyilinga ethandwa abantu besifazane o-fashion nani kodwa u-self-controlled uyabonakala ubonakala ngaphandle ukuthi awulawulwa into zangaphandle kodwa u self controlled olimini lwakho u self controlled endleleni ogqoka ngayo u self controlled ngayo yonke into yakho into enjalo abantu besifazana uNkulunkulu babizele to contribute ebandleni lakhe ukuthi kube kuhle abamsulwa ngiyakhuluma ngokuba msulwa ukuba pure ungamixeki nezinye izinto abaphathe kahle amakhaya abo, ukunakekela ikhaya, ukusebenza ekhaya, ukuba ukukhuthala ekhaya ukuthi ligcinwa kanjani ikhaya, ngoba umsebenzi lo uNkulunkulu awubize labantu besifazane noma ingathini imbokodo. Amen. Yes. Abasifazane abakholwayo abahambi nezwe balwe ngendaba yokunakekela ikhaya, kodwa bayayamukela njengomsebenzi abawunike uNkulunkulu. Abanakho ukwesaba ngoba bayamthemba uNkulunkulu ukuthi kanti amadoda wona azokwenzani. Nawe ayalekelela, kodwa uyayazi umama iresponsibility yakhe. Ufunda esemncane, afundisa abanye, agqugquzele abanye ukuthi kwenziwe njalo. Abalungile, ukulunga kuchaza ukuba kind, unozwele kwabanye abantu abathobela abayeni babo, ukuze lingahlanjalazwa izwi likaNkulunkulu. Uyayibona again le purpose. Ukuze lingahlanjalazwa izwi kuchaza ukuthi abantu abangasindiswanga bafuna ukusondela ezwini. Asebefikile kulona balikholwe kakhulu, balilalele kakhulu, bakhulu enkosini, lingahlanjalazwa lideleleke kubantu abangakholwa, bangafuni ukusindiswa ngenxa yakho. Lingahlanjalazwa kubantu sebesindisiwe, banqene ukulithobela ngoba bebona isibonelo sakho nokwenza kwakho. Kodwa uNkulunkulu ufuna wena ube yinto eyenza kahle, efundisa abanye khona bezosindiswa futhi bakhulu enkosini, balazise izwi likaNkulunkulu. Amen. Soke kuningi bomama nabantu abasha besifazane uNkulunkulu anibizele khona. Ayishoti izinto uNkulunkulu afuna nizenze necontribution afuna niyenze ebandleni lakhe. Niyayizwa isinda kanjani lento engiyibeka emahlombeni? Umthwalo osindayo ngempela, awukwazi ukukhathazeka ngale siyasihlahla okuthiwe sidedele kwabanye. Khona okwakho okuqondene nawe okufanele udile nakho wena, okwanela amandla akho onke. Awuzukushoda ngezinto ozozenza ma uba umuntu wesifazane oyinikela kule vision uNkulunkulu ayipendayo la for abantu besifazane. Bese ke ngamandla kamoya ongcwele uNkulunkulu eyanisiza ukuba niyifeze. Asithandaze.